Picha namba 15. Bang' kane Daniel osefulo lek ni Ruoth Nebuchadnezzar, Ruoth noloso gimoro maduong' ahinya kaka dhano mane nyalo lam. Gima nochwe ki dhano ni ne bor kendo nonere kamoro amora kaka giminyalo lam. Bang'e nokono ni jotende duto mane tie buoye mondo obi chieng' mane irwako gima kamani. Jotich nonyis ni bang' ka gisewinjo duol maduong' mogo nikech tijni, nonego gigore piny kendo giumre piny ka gilamo gima nochwe ni. Ng'ata ng'ata mane ok tim kama ni ibiro witie mach ma lal nono. Iparo ni ng'ato ka ng'ato noyie luwo gima kamano? Ito dine timo kamano? To moloyo ka ng'ato go chonge kata kulre kata dhi e mach? Ng'ato ka ng'ato ok notimo kamano. Shadrach, Meshach gi Abednego nodagi chuth. Ne giyie lamo Nyasaye mangima to ok mana gima olos gi lwedo. Osiepna, be ing'eyo gima achiel kuom chik mag Nyasaye wacho? Kik ulos kido moro mopa kata gima chalo gi gimoro manie polo malo, kata manie piny mwalo, kata manie pi ma e bwo piny. Nikech an Ruoth Nyasaye ma Nyasachu, an Nyasaye ma janyiego. Nyasaye mane ma chunyi lamo? Ilamo Nyasaye mangima kose ilamo nyiseche mag pinyni?